Bathintandisthwaba ngoshemu tangizenze ngazalwa nginje Bathintandisthwaba ngoshemu tangizenze ngazalwa nginje kanje nomkhulu wayeyiso to Japan ngifundisa ukuphiso Wathi yithinzizwa amakhosi Thintombe dlala bafaneza amakhosi Kodwa zanga ngitshela ingosi Thikhiwa nelihle ligwalibosi Kuba ngifundisa ukwenza imali Umuntu osifazane uphathwa kanjani Just swear I'll be a better man I'm living a lucid dream what you tell me Namanje jumpin' Namanje ngikaxele Backseat muchawuke Petitionyo Francisca Fuffi Le piatta la copito My love, my love, my love, my love, my love forever, my love My love
I cannot feel, I cannot deal
Take it to the dance floor.
Every night and day,
yeah.